nilipata Facebook anakata mutamu, kuku moto nikasema ni sawa. Nilipata Facebook anakata mutamu, kuku moto nikasema ni sawa. Nilipata Facebook, Facebook nilipata, nilipata, nilipata Facebook. Hey, I log in Saturday in the morning. Hey, networking with friends, fans, I'm happy. But this one, this one, rangi ya Lupita, uyele ni ya Sheila, nyuma linda ubutu na Avril. Nikasema ni sawa, nilipata Facebook anakata mutamu, kuku moto nikasema ni sawa. Oh, I'm liking pictures, I'm liking.